Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, Mr. Secretary General of the United Nations, Honorable Delegates, Excellencies, Ladies and Gentlemen.
Mudane madaxweyne marti sharafta iyo dhamaan inta soo xadirtay. Waxa sharaf weyn inoo ah inaan ka soo wada qayb galno shirki 72aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Waxa aan jeclahay inaan halkan bogaadin ugu diro madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dowladeena Urdunka ah iyo guud ahaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxa farxad weyn inoo ah in shirkan sanadlaha ah uu ku soo beegmo maalmaha nabadda, maadaama maalinkii shalay ay ku beegneed maalinka caalamiga ee nabadda adduunka. Ha yeeshee waxaa dhibaatoonaya ku dhawaad 400 million oo qof, kuwaas oo ku kana lool wadamada Syria, Afrikada Dhexe, shacabka reer Rohingya ee Myanmar iyo Libya.
For hundreds of millions of people in the world today, from Syria to Central African Republic, from the Rohingya people of Myanmar to the people of Libya. Mr. President, Somalia is rising. Our aim is to contribute positively to the progress of our region.
Mudane madaxweyne, Somalia waa ay sarkacaysa waqtigan. Ujeeddadeena ayaa ah sidii loo horumarin lahaa nabadda iyo xasiloonida geeska Afrika. Waxa aan ka shaqeyn doonaa si loo helo ammaan la isku haleyn karo iyo dhameystirka dib u habeynta horumarinta sharciga. Waxaan wadi doonaa dadaalada ku aadan shaqadan si aan u gaarno hadafyadeena. Waxa aan idinka rajeynaynaa inaad naga taageertaan dhan walba. Mudane madaxweyne, caqabada ugu weyn ee aan xoogga saarayno ayaa ah la dagaalanka kooxaha ka dagaalama geeska Afrika.
Seek your support. Mr. President, terrorism remains one of our pressing challenges. The leadership of my nation has also reiterated it is zero tolerance to corruption.
Hoggaanka qarankeena waxa uu hadda yahay mid nadiif ka ah musuqmaasuqa. Sidoo kale, dumarka waa tiirka ugu horeeya ee nabadda. Xildhibaanadii la soo dhisay sanadii tagtay ee 2016, 2400 waa dumar, inkastoo aan luminay targetkeena oo ahaa 300 in aanu ka dhigno. Xukuumaddii aan soo magacaabay 6 bil ka hor waxa aan ku soo daray 6 dumar ah oo aan u magacaabay wasaaradaha ugu muhiimsan oo kala ah wasaaradda warshadaha iyo ganacsiga, haweenka iyo xuquuqul insaanka, dhalinyarada iyo isboortiga, iyo gargaarka masiibooyinka,
including trade and industry, health, ports, youth and sports, women and human rights and humanitarian affairs.
Si la mid ah xukuumaddayda waxa aan ku soo badiyay dhalinyarada oo laf dhabar u ah nabadda. Waxa ku jiray Abbas Siraji oo hadda naga geeriyooday kuna soo koray xeryaha qaxootiga ee Kenya. Waxa uu ahaa qof waxqabad leh. Waxa aan u dooqday wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska dalka isaga oo ah 30 jir kaliya. Ha yeeshee nalama sii joogin waqti dheer.
I appointed him to the Minister of Public Works and Reconstruction at age 31, and although he is no longer with us,